waxa ugu weyn ay ka cabsanaayaan dawladaha saaxiibka la Mareykanka iyo kuwa ka soo horjeeda Boowahan Jabaadi oo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay ololihiisa doorashada taas oo ahayd in canshuur lagu soo rogi doono badeecadaha loo dhoofiyo Mareykanka gaar ahaan markii la caleema saaro 20ka bishan January ee sanadkan 2025ka arintaasi ayaa waxa ka dhashay in kormeerayaasha iyo falanqeeyayaashu ay diirada saarayaan sida dagaalka Trump uu saameyn doono ganacsiga adduunka iyo in bangiyada dhexe ay sii wadi doonaan siyaasadda dhimista dulsaarka iyo in kale waa hadii uu Trump sii wado qorshayaashan iyadoo sidoo kale laga yaabo in cadaadiskan uu ka dhasho sicir barar TV-ga Bloomberg ayaa ka soo xigtay Jennifer Lee oo ah madaxa dhaqaalaha ee BMO Capital Markets isagoo leh wax kasta ayaa dhici kara. Waxaa sidoo kale suurtagal ah inuu kor u kac sameeyo heerka dulsaarka iyadoo ku xiran isbeddel ku yimaada sicirka. Waxa uu sii raaciyay mugdi badan ayaa ku hareereysan qorshaha Trump ee ah inuu kor u qaadi doono tacriifadaha soo dejinta ee miisaanka weyn. Asaasaha iyo maamulaha shirkadda Falcon Sports ninka lagu magacaabo Ryan Patterson ayaa u sheegay Bloomberg isbuucii hore in waxa ugu weyn ee hadda jira ay tahay hubanti la'aanta ku saabsan sida saxda ay arintani u saameyn doonto lacagaha iyo goorta iyo habka ay u saameyn doonto balse Bloomberg ayaa sheegay in la filayo inuu ganacsiga adduunka u wajaho saddex caqabadood inta lagu guda jiro sanadkan 2025ka aqabada koowaad ayaa ah canshuuraha cusub ee uu Trump ku soo rogi doono dalal badan oo uu ka mid yahay Shiinaha oo ah dalka adduunka ugu wax soo saarka badan taas ayaa noqon karta arin halis ku keeni doonta sicirka adduunka Trump ayaa ku soo laabanaya xafiiska aqalka cad ee Mareykanka 20ka bishan koowaad ee Janaayo kadib markii uu ku guuleystay doorashada dalkaasi 7 ka hor soo noqoshadiisii kadib wuxuu si degdeg ah isla markiiba hanjabaadyo hawada u mariyay dalalka Mexico, Canada, Shiinaha iyo Midowga Yurub taasoo ah inuu ku soo rogi doono canshuuro badan hadii aysan hoggaamiyayaashooda qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ku aadan xakamaynta socdaalka sharci darrada ah iyo ka ganacsiga dhoofinta tamarta Mareykanka Bishii 20-aad ee December 2024-ka, kambaniga Bloomberg ayaa soo saaray xaalad macquul ah oo ku saabsan sida Trump uu soo rogi doono canshuuraha laga bilaabo bartamaha sanadkan 2025-ka, iyada oo waajibaadka lagu soo rogi doono Shiinaha ay saddex jibaarmi doonto dhammaadka sanadkan soo socda ee 2026-ka, halka la rumaysan yahay in qof kasta oo ganacsi ku dhexle gudaha Mareykanka uu wajihi doono dhibaatooyin dhaqaale. Arinta labaad ayaa ah sicir bararka sii kordhaya ee ku yimid dekedaha Mareykanka. Shirkadaha ka shaqeeya dekedaha oo ku yaala bariga Mareykanka iyo xeebaha gacanka ayaa doonaya inay shaqada joojiyaan ilaa ay heshiis cusub la galaan ganacsatada waaweyn ee loo soo dejiyo badeecadaha ugu dambeyn dhammaadka Janaayo ee sanadkan 2025-ka iyagoo xusay in ururka shaqaalaha maraakiibta ee ugu weyn waqooyiga Mareykanka ee loo soo gaabiyo ILA oo sameeyay shaqo joojin 3 maalmood ah oo horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay taasoo dhalisay qalqal ganacsi oo degdeg ah ganacsatada waaweyn ee inta badan badeecadooda ka soo degaan dekedaha ayaa danaynaya inay isticmaalaan qalabka mishiinada marka la eego arintani kambaniga Bloomberg ayaa soo xigtay madaxa cilmi baarista macro ING ninka lagu magacaabo Kaastin Basiski isagoo sheegay inay suuragal tahay kor u kaca lama filaanka ee ku imanaya ganacsiga caalamiga bisha ugu horeysa ee sanadkan 2025-ka arinta saddexaad ee caqabada ku keeni karta ganacsiga adduunka waa siyaasadda bariga dhexe oo faraha ka sii baxaysa tan iyo markii uu bilowday duulaanka gardarada ee yuhuuddu ku hayso dalka Falastiin gaar ahaan marinka Gaza badda cas ayaa ahayd goob marin weyn u ah maraakiibta ganacsiga ee dalka Mareykanka iyo dalalka kale halkaas oo kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ay weeraro adag la beegsadeen maraakiibtii mari jiray badda cas maraakiibtan oo intooda badan ahaa maraakiib ganacsi oo laga leeyahay dalalka reer galbeedka ayaa marinka badda cas u arkay inay tahay goob halis ah iyagoo u wareegay dhanka dalka Koonfur Afrika madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu sameeyo howlgalo uu awood ugu yeelanayo kanaalka Panama oo ah marin biyood muhiim u ah ganacsiga dalka Mareykanka sanadkan 2025-ka waxaa la filayaa inuu dalka Mareykanka dhoofiyo wax soo saar badan taasoo laga yaabo inay karto qarashaadka xukuumadda Trump maadaama shirkadaha maraakiibta ay amar ku bixiyeen in maraakiibta cusub ay shaqeeyaan sanadkan cusub iyaga oo fududeynaya cadaadis ku yimid kor u kaca adeegsiga maraakiibta ee sanadkii dhammaaday ee 2024-kii cilmi baarayaashu waxay sheegeen hadii marinka badda cas uu dib u furmo ay dhici doonto hoos u dhac weyn oo saameyn doona sicirka xamuulka badda taasoo qiyaas ahaan lagu sheegay inuu sicirka hoos u soo degi doono 3 meelood 2 meel